labadii isma qal fiican tiraam dhexdood yaallo ku idlaysta noloshooda ubadiyo addun doora ee tuhu intu siiyo intifaacna logeliyo kuwa flaxa midnimadooda
Ahaa, da reerkeenu.